There was time I told myself I can't be surprised no more, God.
Exclusive from Kwanzaa Music Blog.
Many shaza, ya dunia mengi. Leo nimegundua utofauti kati ya raha na furaha. I didn't know that. Hii dunia ina mambo. Iti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Shetani alinizonga Mungu simuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi, yeah. Dunia ina siri. Si kila aliokoka mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. Wakinichukia ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni nisemeni, hata wajibu ye. Hata kifo nizikwe kwa jina lake yeye.
Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka 32.
Why so good to me God. Ninajua sitozalaurika, sitokamatika, cause umenishika. Sometimes I smoke and I take some liquor, but unanishika, hujabadilika. Of course umeniumba kwa mfano wako, kila nilicho nacho ni mikono yako. I never fold out bila matakwa yako. Wachawi fitina wote wajawa. Shetani alinizonga Mungu sikuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi, yeah. Dunia ina siri. Si kila aliokoka mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. Wakinichukia ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni nisemeni, hata wajibu ye. Hata kifo nizikwe kwa jina lake yeye.
Exclusive from Kwanzaa Music Blog. Don't see
I wonder why he's so good to me though.